kahabluhu horta waxa weeyaan caadiyan wuxuu ahaa caado dhaqameed ay iska leeyahay dalkeenna iyo dadkeenna iska leeyihiin. Waxa taasna waxunba sababaysay dadka jaahilnimada unba sababaysay wuxuu ku yeeshay hooyooyinka ama dumarka dhallinyarada daayartee dee qaba xanuunka as lagu sameeyey dee waa xanuun lagu sameeyey dhibaato badan cidhiidhi badan. Waxaan markaan anigu ayaan ahaan aan iska hadlayo ee aan naftayda ka hadlayo aniga caqabad badan bii soo mariyey, dhibaato badan bii soo mariyey. Waa dhibaatadaa dee aan ka dhexlay ee imikada ee haysata ee aanan
FGM is a problem in Somaliland. Recent research that we've done put the overall prevalence at 98%. It's everybody. It's not just poor women. It's everyone across the board in Somaliland. I'm part of that 98%. There are broad-reaching and serious health complications of FGM, and we deal with this every day. We deal with it in our clinic. It affects the young women when they reach reproductive health age. It affects first-time mothers in the biggest way. Giving birth becomes extremely difficult and can result in obstructed labor, which can result in fistula.
Female genital mutilation is something that's being done by non-health professionals. To be a female medical doctor, it was very, very rare. In Safa Clinic, they can just come in and everybody is a female. The health workers are female. So they can tell every story they have. And that makes things easier for us to treat them.
damqasho ee maxay tolay damqasho xogo waan ka dareemay horta ee waxa sabab ay xanuunkan isan ee horta runta marka hore xidninkan daanba gudninkan ayaa sabab u ah runtii waxay ka aaminsan yihiin dadka waaweyn oo kale in ay hablahaasis wax dhowr sano kale ilaalinayo kale inuu yahay saas darteed loogu sameeyo farciinka saas darteed loo xidho ismalihii runtii u sameeyey waay ana garanayda dhibtay ka soo gaadhay markaa ma jeeliyana sideedo kale qof dhibaatooda ismalihii.
What we're doing with the FGM program is providing healthcare services for complications, counseling for mothers to be. We've trained over 200 healthcare professionals on dealing with FGM complications and advocating for abandonment. Focusing on young people is a big opportunity. Our research tells us that young people, first of all, are more informed than we expected, and they want to see the end of this practice. Within the last couple of years, we've reached almost 9,000 students in schools. We've trained 608 teachers.
Their knowledge is increasing day by day. Men or fathers, they believe this is the issue of women. I feel differently and I think differently. That's why I'm talking about FGM. That's why I'm against this problem.
qofka dadka dumarka aan fahamsanayn ama dadka aan fikradaas aaminsanayn wa aan qirsanayn inuu yahay wax jira ama dhibaato uu yahay caqabad dadka haysata uu yahay waan ka jaahil saar lahay waxaan oran lahaa walaalayaan in anigoo la hadlaya dumarka in wax weyaan tii hablale iyo dee tii ay dhibaatana soo gaadhay ba waxaan leeyahay ka wacyo qaliya dumarka in hablaha yararha laga daayo kadeedka iyo dhibaatada laga daayo.
I have a daughter and she is going to be free from this, and I'm doing whatever I can to help other mothers get there.